Amani ya champs na tisa ba iligoma nikiwa na
we mushizo utawaua.
Una kama chuki we chuki zao, uko kwetu sisi fulatele, wakinuna chana nao, sito zidi kupepeta mcheli. Kama chuki we chuki zao, uko kwetu sisi fulatele, wakinuna chana nao, sito zidi kupepeta mcheli. Wona ili jambo lisichelewe sana, minataka ni choma ubani. Vile vitu unavonipa wewe shasahau wa zamani. Wakiongea achana nao, midomo ndo kazi yao. Wanataka ni muvuoni kwako ili mlade niende kwao. We usiogope ngoja tujile kodi tuonyeshe waone. We usiogope ngoja tujile kodi tuonyeshe waone. Ili penzi linalindwa wote wenye chuki wafanye fujo waone. Polisi mgambo analinda stagori naye
analinda
shema badi wanalinda ili penzi letu wanalinda.
Bado nampenda, bado nampenda mimi naye, bado nampenda, bado nampenda niishi naye, bado
ni moja ikai, mbili ikai. Wengine wanachukia wanapost kufulai baby linka. Wejidai, ushafika kwangu jimwamba fayu. Wanone, au wafulai, umwaka wetu wakujidai. Wanakesha kwa mganga, ili tuwachane. Wambie, imekula kwao, walopasua nazima ya njia panda. Wambie, imekula kwao, wengine wananitega na vaa moja kanga. Wambie, imekula kwao, walio kutongoza, ulisana atakupata. We wambie, imekula kwao,
bado nampenda, bado nampenda mimi naye, bado nampenda, bado nampenda niishi naye, bado nampenda, bado nampenda mimi naye, bado nampenda, bado nampenda.
Amani ya champs na tisa ba iligoma nikiwa na mushizo utawaua. Anakubali sana Mesha boy we, anakubali sana DJ Yali babake na anakubali sana Dula wegu wegu, anakubali sana timu nzima kimwaga fundi awe muje boy.